ku Burundi tujye mu Rwanda aho RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ejo rwahase ibibazo Madame Rwigara Adeline umufasha wa nyakwigendera Assinapol Rwigara RIB yamuhamagaje ishingiye ku itegeko rigenga imanza nshinjabyaha Madame Rwigara yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe amubwira impamvu yari yahamagajwe
nitabye kuri RIB kuko banyohereje convocation ya gatatu njyana n'umwavoka wanjye kuko ntabwo yari ahari niriwe rero niregura nsubiza ku byo bandegaga birebire ngo byose ngo bishingiye ku itariki nibukagaho umutware wanjye kuri 27 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka bakavuga ko ngo ibyo nibuka kuko ntabwo mbifite imbere yanjye ariko ndibuka ko bandize ko ngo nkwize ibihuha mu baturage ngo nangisha ubutegetsi abaturage ngo ikindi ngo ngateza imvururu mu baturage muri rubanda icyo ni icya gatatu icya kabiri ngo mpakana jenoside ntabwo nyipfobya ahubwo ngo ndayihakana jenoside yakorewe abatutsi
kuri cyo ruvuze cyo kwangisha abaturage ubutegetsi hari uburyo RIB yaba yagusobanuriye cyangwa se yavuze ko ukoresha uburyo ubu n'ubu mu kwangisha ubutegetsi abaturage
bavuze ko ngo hari ama audio ngo ari kuri za Vive Quick TV ngo avuga yo ibintu navuze byo kwangisha abantu nyine ibyo byose bavuga ko ngo ariho biri ndababwira mbabwira yuko nta YouTube nigeze nshyiraho ikintu mbabwira ko iyo televiziyo nta nayizi mbabwira ko jyewe nibukiye kuri Zoom n'abavandimwe banjye n'umuryango wanjye n'inshuti ibyama YouTube n'iyo TV bambwira Quick ntabwo nyizi nuko nabashubije ibyo nshobora kuvugaho ni uburyo nibutse nibuka umutware wanjye ndi kumwe na famiye yanjye n'inshuti zanjye ariko nta nubwo nabibabwira kuko ni vie privé yanjye n'abantu nari natumiye b'inshuti zanjye b'abavandimwe banjye ibyo nta burenganzira mufite bwo kubimbaza ibyo bindi rero muvuga by'ayo ma audio yasirikiye ntabwo nyazi ko sinigeze njya ku mu banyamakuru runaka
none kwibuka umutware wawe ukeka ko ayo ntandaro yo guhamagara uyu munsi
ibyo bandegaga byose bo bavuga ko ngo byatambutse ku itariki enye z'ukwa kane ngo bakavuga ko ngo babikuye mu magambo navuze nibuka nkababwira nti ibyo muzabibaza babihitishije simbizi nimumbaze gahunda ya 27 yo kuri iyo tariki igihe nibutseho ibyo bindi ayo mateleviziyo yapashishije ntabwo mbizi ubwo bambazaga iyo televiziyo Quick hanyuma ndababwira nti kereka niba nababwira nti kereka niba ngo kwibuka ari icyaha cyangwa kugira ubuzima bwite vie privé ari icyaha cyangwa mukambwira niba ntazongera kwibuka umutware wanjye niho nabona ko nubwo nimugira icyo mubimbwira ntambwira rero ngo hoya ngo ntabwo ari ibyo ngo ahubwo ngo hari ibintu byavuzwemo ngo bijyangisha abaturage ubutegetsi ngo bikurure imvururu ngo bihakana jenoside
wabajijwe amasangahe
tuvuyeyo hafi 12 twatangiye gahunda saa sita tuvuyeyo hafi 12 kandi kuwa kane utaha 3 nzasubirayo bongeye bankumvutse
kuki uyu munsi warahisemo kwitwaza umunyamategeko wawe
nahisemo kwitwaza umunyamategeko kuko umunyamategeko ni ngombwa yunganira umuntu ntabwo nagenda genyine kuko nta by'amategeko nzi simba nzi ibyo bari bumbaze ni ngombwa kujyana n'umunyamategeko
mu bintu wabajijwe uyu munsi hari ubwo wumva hari ibiguteye ubwoba by'uko wenda ushobora kongera gufungwa
nta bwoba mfite na bukeya rwose ahubwo ndaseka banabimbajije ndaseka n'ubu ndiho ndaseka nasetse naje nseka n'ubundi ndaseka
bakubajije ngo iki
mpakana jenoside ngo ndakwiza ibihuha n'imvururu byandenze ndaseka nta bwoba rero mfite byo gufungwa nzaba mfungwa n'iki se
hari ikintu wumva ntakubajije washaka kuvuga?
Icyo navuga nuko gukorerwa tutire imeze itya biteye ubwoba, biteye n'agahinda, byonyine kutinyuka kuvuga ijambo ngo mpakana jenoside, bakaba bangaruye bya bintu deja banabimpanaguyeho ibyo byaha byo kuvuga ngo nkwize imvururu ngira nte sinzi aho babikuye.